fomodo e garkon do kettino habaru suka mator studio kala ngoddanta on gicciro mona ko habaru o aisa maddede mon debdul mun fofma abdul
yamni walake aisa habaru yudi e gaddande ummatore asawe o
der habaru didi hanani men puddira do druudidde golle hilnyar imma biddam bonda ko kona no wade der lede G5 sahel dundu waddi ko wadi anniya singude radio inira radio jeunesse en nanan ko suka ummatore tawa pay halude der yewtere pindural meden men gadde filla to aki jande to wuro maradi ana wakkati men kantrana e ofijoji men ko cionnol balli
aisa alarba o enden non dum wadi ton enden ni de region tawa yilaru firtude ko himbe do golle sudu radio indiradu radio jeunesse G5 sahel
non non bannira nafaka yilaru duni ka won fantinde suka umator be leedi niger nafaka sudu radio du der labi duru didde biddam bondaku der leede G5 sahel en kettino ko bannime waddani me haa mamma ko dum firti dengal fulfulde
gandru duggol e biddam bonda ko to heewa e leydi kay to himbe gatta ko e mo en der majjum e faande sukab mator pa mabbingu leyda ku dun saabi ko dun jojjeni radio sukab ummator be sahel radio du kondani fedde hawnde leyde joy gonde le G5 sahel kay won ko jojjeni dum rachid zaku horejo sawara sukab ummator region mo tawa
en tout cas
e jidi amin hunde non ko moji ganno walla mi e famude dume nimbe mali burkina chad e mauritani ngodi no ngada kambe dube kebam famude ko min ngoni e wadde an filla jonde jam e portal kambe denago dem denne ayi hunde ko gasina
important
nafaka gol trigan ko kol habaruji ngal endang nimbe famtinake do majju sane
je dirai
nani bel un sane gamene sukabe ummatore men kebi lawul halude kasem men dara irde sador maji men tawra gonga men nani beldum sanne radio
merci la radio
nous pensons
mede milo wadude balla ami denne alle sudu radio o de lamdo jabi min beedi tan tindingo gol e tindide sukabe ummatore noy wayu wadde ko be burto der kulle de hegaki
fast
do leydi niger radio sukabe ummatore be sahel hebata kenani do lamba chapande jena e joy tobere e jetati fm
bandiraw jono kuma sai jen ton endan difa to do wadi dubi kewdi wada fijoji finatawa amman joni suka ummator kebbi lawal wadude hiro geccire wittine de enda
non wadi aisa bi'en duni fa handen ko sukabe ummator yimobe hebe gari to hiro go enda kaden du ko wana no tefe der majjun ka woni ko sembin dina ko wadde jonde jan caka himbe
non non bandiraw men kettino ko bannime waddani men mani musa ko dum firti dengal fulfulde
am kana bi mg
du wadi balde didi du wadai haurine na fijoji semme hala haurine de ni ka woni firtugo ko e himbe har ko darta jojjinde jonde jan e hakkilo fukkini de region difa miria e magudu maria dum fantini e dengal hausare e barbarciire he e dewle fu dum fantini
bakka jun wannan kana jun wannan
e to duku wasanninde
to fijoji fu ko min gomi de ngada hollata nana hunde fu ko hakkilo fukkingo hantai rafke yaram hakkilo fukkingo waba hebande dum masala min gadana fijo gam hollude nimbe no jonde jam wadirte
aisa do wande ni leedi niger altina nay lewru october tan dubujina didi laso e gol jande lokkol nati den dali duni fa handen der lokkol indirado hasan bana bani jangirde wadanade pahube e be nanta no wodiri hikkani ko watta kambe chapande tato e jeddo kan en tawa der jangirde den dan no janga nanga illa 6e fa yaade 4e
non non bannira hebube yaade 3e fa be tehude breve kambe kan tila sede be jarama der college abadaje den amman to ma sadorna heppataake men kettino ko sebu awdi horeje jangirde den enda halan banni men ruko yeto Abdurrahman ko dum firti dengal fulfulde
amman
den 16-11 ben jatano amma e lawan gal min bi ko do no wodi l'école pamaro mo pawbe min ngadanam be college to sukabe pawbe janginte dum wallam be seeda to ginanda ni min godana jangirde nay ko classe 6e didi 5e goto e 4e goto jangobe class 3e seje 11 bengoni e benganga chadale no ngoti misali to college don suka jangino fu wadana janginobe jeddo denne burta dido ko wawi janginol bebere seni jangino o do wari no jangina bebere ko halayi denne dun taram e hana pawbebe
kisiona situation de handicap
bandiraawo jooni ko ma seeje hen nder région maraaɗi to janngooɓe hikka nder janngirɗe pamare imma potorɗe dimma maɓɓe no waɗa 1800.
No njaati waɗi Aissa nder région maraaɗi o duni faa hannde nde en daari cukaaɓe janngooɓe ɓennde ni hikka jahatanani janngowa nder janngirɗe 3,700. Amma duni faa hannde nde en daari nder janngirɗe gon en jannde nde enɗen fuɗɗaaka en kettino ko Mohamed Mamman waddi firtaa ɗenngal Fulfulde.
Min tawa kena to janngirde lycée Dambaskore mo maraadi ɓurnde manngu nder galluure hawtaade e sukaaɓe janngooɓe 3,350. Ɗo ni jannde fuɗɗaaka ginanda. Nasiru Gagara mawɗo janngirde nde.
Déjà le jour de la rentrée.
Illa ñalowma arano naatol jannde lokkol min gaɗi hawriine amin. Jannginooɓe ɓe enɗen fuu hokkaama ɗereeji nde ɓe gara ɓe janngina hettoɓe kaani yahde jannginoyde. Janngooɓe ɓen du keɓi ɗerol sigila no janndeeji ɗin enɗen jehirta hikka. Jooni kayyeeji min ngonmiɗen cenndana ɓe. Altine garoowom nde Allah jaɓi jannginol ngol
fuu.
Tawi du nder janngirɗe joɓanteeɗe ɗe jannde fuɗɗaama yahde e nder cuuɗi gaɗooji tewteerum. To classe terminal ɗon Asumane Moussa holli ko ardini.
Goonga min puɗɗi jannde nden. Komi ardini yeeso anndu hikka kam woni heɓude bak am o enɗan. Mi fuɗɗi illa jooni siryaade. Mi fonnditi mi moƴƴini sigilaaji am fuu. Ñalooma fuu no woodi ko mi jannga. Mi ittii du wakkati de mi
fonndi.
Janngirde lycée Dambaskore ko ɓe ardini hitaande hikka nde woni ɓe ngaɗa ɓurde korawani ngam waɗay no ɓe njirri.
Ko ɓura hiɗeede kam woni keɓol bak cukaaɓe janngooɓe amin. Rawani bak dow hemre waɗay baa laso ko min keɓi. Min cinngii laabi min mbi'ii du suudu dewte ɗum enɗen firte ko waɗta janngooɓe ɓe enɗen baawa gara jannga ɗiggina janndeeji mumen. E séri de e seedu min yi ɗum ɓeyda dow wakkati janndeeji
maɓɓe.
Région maraadi o ni rawanin kan woni nokku to keɓal tewteeru waɗay nder mum sanne.
Har ko darta fijoo coñinol ɓalli hannde asawe durwo tefol barjaari durwo ko fedde kokkooɓe habaruuji dow fijoo coñinol ɓalli gaɗi hanti région fuu du durwo goo to waddi.
Aissa so garten dow latol balgol enɗen ni gam hiwude ko siri teful coupe ko leyɗe duniyaaru ko waɗote leydi Qatar hitaande 2022 e laso ɗiɗi siri muɗum no e hoore muɗum. Yimɓe leydi Niger duni fa hannden no tawa nder ƴewtinoɓe latol balgol enɗen.
Jaango alal 10 lewru Octobre fedde latoɓe bal Cape Vert lati don fedde leydi Liberia Mohamed Ali Abdul Aziz Yakuba e Mohamed Yahaya ɓiɓɓe leydi Niger kan en pay ƴewtinade latol bal maɓɓe gud. Kan tane o habaruuji amen ko sukaaɓe ummatore mi yetti kettinaaki on kettini men nde on giɗi hettinaako habaruuji o ño on dola e RTL 3 ɗimma joo on joɓataa buuɗi mbaa gooto sey jaango de on kiyaari.